Ndiyekeleni ndigoduke, ndiyekeleni ndifuduke kule ntlalo yasemzini. Ndidudule loluntu ebubini nasemanyaleni, lwade lwabulalana ngolunya ngenxa yamasheleni. Kugcwele izigwingu wengabini yezitratweni, zinqunyuthekisa ubomi boluntu ekuhlaleni. Oh, nini nobusuku sihlale ecaleni, ngoba ngoku iimeko zixakile apha emhlabeni. Abadala badlwengula abantwana, nabantwana bazala abantwana kuyafana inyakanyaka. Abasetyhini barhweba ngesini, kwizihandi bazosomashishini, ukuya kutsho nasemanxileni zishibhini. Amadoda abelana ngesondo zimkile ingqondo, amanye angombana nabafazi, izenzo zabanye ziphala zigazi libe nolwazi.
Ixhumile ikhuluwa wathaba umkhuluwa, esazama ukuzikhebula kulo mbhodamo wempi yobuhlanga. Eyagqitha izizwe ngeempembelelo zobugqoboka, izifaka kwingcinezelo nobukhoboka. Ndiyoyika
imeko wazimkakangqika,
ubuthongo abuhli kusagede ndizigqikaqika. Ngenxa yemibono yamihlale ekuthixizisa amazinyo, iziganeko ezimasikizi ezinobangela uyintiyo, exanana zekwiintliziyo zabantu ezaye zabuthathaka, zathatheka inkohlakalo. Owona umkhulu monakalo wenzeka kumsikaphalo, lwathi ngo uvalo ndisakuqwalasela lentlalo. Ndiyekeleni mna ndihambe, ndikhululeke kule ntlekele, ndiye futhi eqelele. Ndibushiye ububomi buxotshwe bagxobheka ngaboni, xa sekunje kuthiwani madoda yithoni, wamnyama ilanga lingekathoni.